Apani Mwambe tu Metro Studio Hadan Mapigo. Fanya mambo, fanya mambo, eh.
Si chikichike sana alani mapigo eh pole sana
sikitika mimi maisha hai.